uqala indlala yabo. So ngangazi ugogo waye pensioner, so gogo can only do so much for me yabo. And if and improve impilo yami, ngangazi ukuthi ngizo end up ngingele ukuthi yabo. So I was hungry enough that I wanted to get the show ukuthi yasebenza and ukuthi ukuthi lento engifunda. I had to really make sure ukuthi ngilukuzana. Okwesibili ngivila. Akuthandi umsebenzi o hard labor. Ekhaya makuthiwa ngicenta igceke nje, hey, ngangaphathi kahle impela. Yabo. And ugogo wayesho ngisakhula bayethi mangase nje umithise ungaqedi isikole uzohamba usebenza emayini. Kanti kusabambe nje ukuthi ngizothenga usebenza emayini. So lawo ma drivers were in drive ukuthi umsebenzi engizowenza ngifuna ukwenza umsebenzi engeke ngijuluke kuwena mangabe ngilukhuze umsebenzi engizosebenza ngomqondo wami then ukusebenza ngamandla.